Sally Bob Mayer Music.
Boss Wabudo Wang,
Ola 7,
Sparks Mining,
it's your boy Top League. When the building, 7:30, what we get you? Maka, maka, ha, nanebo!
Hashtag Tumpes, Piwa Lukala Moja,
Quisonde, LOB,
Morina de Tabashari, Nakua Luban Conca, San Michel Tumfue.
She wants a man in a beamer. Be better and expensive with that German dealer. No. She ain't fuck with broke niggas. No. Kafuna ndalama, so y'all know that she a gold digger. Sure. Imwati kamwana kamu filimba. Imwati kaleza kamwana kamu filimba. No. Imwati kamwana kamu filimba. Imwati kaleza kamwana kamu filimba. Sure. She wants a man in a beamer. Be blessed and expensive with that German dealer. No. She ain't fuck with broke niggas. No. Kafuna ndalama, so y'all know that she a gold digger. Sure. Imwati kamwana kamu filimba. Imwati kaleza kamwana kamu filimba. No. Imwati kamwana kamu filimba. Imwati kaleza kamwana kamu filimba. Sure. She wants a man in a beamer. Be That's an expensive whip, that German jeweler. No. She ain't fuck with broke niggas. No. Kafuna and Dalama, so you know that she a gold digger. Yo. Imwati kamwa na kamu filimba. Imwati kaleza kamwa na kamu filimba. No. Imwati kamwa na kamu filimba. Imwati kaleza kamwa na kamu filimba. Yo.
Satin pafirimba fya bonga uka boko
it's all about Miami music.